Bombe zombie ni mwaisa. Mwidi Champion Bae. Bombo ngafu mbombo jilipo, piano na mwaisa Filipo. Bombo ngafu mbombo jilipo, piano na mwaisa Filipo.
Sensema, sensema, oya malunde sensema, 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 changanya malunde ka Benzema. Sensema, sensema, oya malunde sensema, 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 changanya malunde ka Benzema.
Ah, basi sogea kwenye maspika, shika 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 spika. Basi sogea kwenye maspika, shika 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 spika. Basi sogea kwenye maspika, shika 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 spika. Basi sogea kwenye maspika, shika 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 spika.
Za sauti kudadiki, niko na shemeji yako nyuma kama pickup imepigwa jeki, yani we DJ ongeza sauti kudadiki, afu tuzimie taa tushike viuno venye sketi. Hey, hakuna kama Isa mshamba,
hakuna kama Isa mshamba.
Kaskas macho kwa mikwanja,
kaskas macho kwa mikwanja.
Bwana sifiwe,
amen,
lele na milele,
amen.
Shetani akipita
cheke, cheke, cheke kule.
Bwana sifiwe,
amen,
lele na milele,
amen.
Shetani akipita
cheke, cheke, cheke kule.
Ukipendwa safi, ukiachwa mbaya yo. Ukipata noti safi, ukifilisika
mbaya yo.
Amikopo safi bila kulipa
mbaya yo.
Ekuchiti safi, ukifumaniwa
mbaya yo.